kwanza uongozi hodari, sio jambo la kitoto, kulinda upendo amani. Busara kutafakari, kukabili changamoto, sio vurugu mtani. Otatu yataka jembe mtu wa kazi, afya ilo imara sio maradhi. Najibu ni Magufuli kote iwazi. Sasa tupige kura tupande ngazi. Ile miaka ilopita tumejonea, barabara zapitika nyingi so kidogo, zahanati kadhalika, shule za kusomea, airport na kuisha, imebaki kidogo. Tuanze tumia sisi sisi mahodari, chama changu mama, chama changu mama. Au wengine watu fai, Magufuli peke ndo uongozi na ujua, so asije kukula hai, kukupa visenti wakakununua. Au wengine watu fai, ndo mana mapema tuliwatimua, so asije kukula hai, usisauna wabunge, madiwani litudunga. Gololo, gololo, ay, gololo, ta, gololo, si, gololo, gololo, ay, John Pombe, how you do? Gololo, gololo, ay, gololo, ta, gololo, si, gololo, gololo. We are, oh yes, we are, si, 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 mahodari, chama changu mama, oh si, 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 oh chama changu mama. Kikwete, how you do? Gololo, gololo, ay, gololo, ta, gololo, si, gololo, gololo, ay, kinani.